Gasha phela madoda yasho angene Amazon ring unkulu omkhulu umhlaba wonke jikelele. Bathi DJ Fama wama 2000, DJ Fama wama ogogo. Ngikhuluma ngesikole esikhuza nisho phakathi manje. DJ Fama bathu kuza wama 2000 kuthiwa nge-microwave. Asho!
I'll need the skills, baby, come do it.